Nyataka kawa. Yeah.
The Twitcher when? Introducing the latest mix, eh? We're rocking the beat. We don't care what you say. Your man. This is for sure.
I know I am in the
Tukuniona batu ni tui ni kitema Mistali kali na kuwacha bila cha kusema Kani disi narudisha na kukoma Mahita tulia ni mwechu kwa mwongo Wegi wana nipeuta za nime wapa hongo Mkenya na rafkame ishikongo Lea mtui ni kipa na say expire Ukiukia audio kala pa melitaya Ukinichukia ujua ni patu desire Comment maa mina chena speak a fire Nichekisha yangu naona ikuwa flight Na shukuru go ni mefika kampu ya metoka kwa flight Endaeni kuniko pepesi nikiendelea tuku light Thanks wanyo wale nipa hope Nijeje kwa long journey but nilipop Madije kunipreju na watumia kitu Na unachuki na mikujia kamba ujinyonge Unitishu koko na kutuko kamu nyonge Chakubato ni kutumia mike kutumia chest Mkutaka po tulia maunieke kwa test Na kujo kujua mindi ya hosi na weni pez Nyasi ya mekua wae heshima kila mta Hiyo ni support na kika sakata Wanaoni sikilia na wapa shukrani Kasi nye siju nge kukampi maishani Aina haja unichukia ila kuja tuungane Tutue kitu kali kwa hiyo bitu pangane Olio juta hali watu sali kika uyo namba nane Maeta suwapi masio, wegi wameneweka kwa shaili wananita kitikio Kindi kale, jogina nye nkale Nukona ukicheka ila chuki umeka moyoni Tukilalo asiketu kundunga kooni Usha sayo tumelero wapamoja tangu utotoni Kwa soko wa mta kumbuka tulio pikia mtaani Kila mtu wakikali kwa kipao Usinchuke lakini mwabe mungu yelewe Ye wende na wakati usije uchelewe Kwa hii rap game nataka niwe king Nipende yo cheo kanikona wing Sina alaka sumonya takuja kutoka kwa biz Kutuwa kuni meka nsebo mina shine label Ifche kinje na unajua limenga Ni notice kuna rap up kami atakuja kunga Usinda nye nikona kichama nimekunya changa Nipale mistali yangu bado inauwa kwa jikora maka Nikini rap bato wegi wataka kunibato Lakini mtu ya mnitishi ila mkuje slow katato Mini mnoma na mtuza ine mutakuja kunikoma Nataka nikifa siku moja mkuje kunisoma Yase ya likuwa mkali miaka itakuja nisikia mkinena Ukinipa sapo sitha nitakuja konda Ukiple ngoma zangu kwa mata kushukuru ndonda Hii maisha kila mtu na mtangemea mungine Kiyo beshte yako sumza lao Hata kuyo kutika kungine
This industry ni kafuta puta wapu asti kwenye ministry Bile ni mwona watu wengi wamejipata wame end up kwenye cemetery Wakijaribu to fit in the industry Rap zangu zina flow kama ugonjwa wa desert Sihitaji kuhonga ndo ni fit in the industry Najua nitameduka nime recharge battery My haters walikuwa wengi walidai ngoma zangu ziko low Siku complain, nilijipa moyo gani nika take it slow Niliona ni kama life ilikuwa inanipa blow Najua nita shine kwa hii industry nita grow Kaku shine nita shine niko ready cause I'm sure nita grow Back in the days my mama used to say God don't you be afraid I wasn't afraid I was ready to shine Couldn't strain myself I always watch the sky Wishing I would always shine like the stars in the sky Nilipata frasi Asian sikuweza hadi kume conversation And then nilikuwa na expectations imagination Zulifi my mind Nika kupata meditation Illusion Zizi dramatization Is that my confusion Nimelewa I'm not in delegation Cause in life it's all good being luxurious But see my niche I'll be in silence
Nia tuta meka
That's for sure
Wanko uko chini wana tuwoji
Wangalito
Tuna count upole pole tu
Ndo sisi hawa
Yeah